Blog Talk Radio.
Kurandirwa bisaje kereka abanyigimba numuhungu wa Rene Suhuri Ranyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'Imana ndabarahira
Shuti muteza matwi radita huka ivugiri Washington DC turi kwa gatandatu ni tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2022 muri kumwe nange Serge Ndayizeye mu kiganiro kitaza kuba kirekire cy'uyu mugoroba bitewe nuko mamutwandikira muri benshi abakunzi ba radita huka rero turabaramukije aho muri hose mu Rwanda ku by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari abari ku mugabane w'i Buraya abari muri Aziya ndetse n'andi hirya no hino turabakunda kandi nk'uko mutwandikira namwe ndamukanye zanyu turi kumwe nk'uko muvuga muti urugamba muriho turarufatanyije bitinde bitebuke tuzarutsinda mu kiganiro cyacu cy'incamake cy'uyu munsi kwa gatandatu turagira ngo tugaruke ku bitekerezo mwagiye mutwandikira nyuma ya conference de presse Kagame yakoresheje na Patricia Scotland nyuma y'inama ya Chogam tukatumaze rero tuvuga ku birebana na values Commonwealth cyangwa birebana n'ibintu birebana n'uburenganzira bwa muntu indangagaciro zigenga uriya muryango mwabyibonera rero ku mugabo kwishyura byamunaniye niyo nsanganyamatsiko tugiye kwibandaho mu kiganiro ndi kumwe na Stephen Ngiyumva ndetse na Claire Kanijabo aribo tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'imugoroba Stephen Ngiyumva ngo ayikaze nizere ko muri amahoro muri weekend yanyu tugufatiranye nizere ko ntacyo nangirije ikaze mu kiganiro cya Raditabuka
Ya murakoze cyane Serge nta kintu cyangiritse na gitoya
abashimira yo ko wemeye ko dufatanya muri iki kiganiro iriya conference du press nanjye nayumvise ubwo umwanya nyine twagirana des échanges kuri iriya conference du press hari za commentaire nyinshi umuntu yayikoraho ngo rero ndizera neza ko turi bugire ikiganiro kigira icyo cyungura abatwumva murakoze
urakoze cyane ngushimire rwose kubasha kuboneka kugira ngo tubane akuserekanije abo nawe turaguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba nizere ko weekend irimo kugenda neza
murakoze cyane bwana Serge kangusuhuze nsuze na Tresense ngiyumva weekend imeze neza kandi namwe ndizera ko ariko bimeze reka mbonereho n'akanya rero ko gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abakunzi ba radiyo itanguka by'umwihariko badukurikira hirya no hino ku isi nizera nabwo ko bari kugira weekend nziza ubwo kandi nizera ko n'ibiryo tuza kubaganiriza biza kugira icyo bibamarira nagusubiza ijambo
urakoze cyane Axel Kanijabo insanganyamatsiko ni imwe ni ukwiribaza ku ndangagaciro za cyangwa value za Commonwealth Kagame ubona twose ntacyo zimubwiye abakoresha terime mu cyongereza arimo bambwiye ati Kagame yababwiye ati FU ubwo nanze kuvuga hatagira uvuga ko naba ntukanye ati ni FU nagiye mbyandikirwa n'abantu benshi cyane kuba yavuga amagambo nk'ayo ati izo value zanyu duhabwa n'abanyaburaya ntazo dukeneye hano mu Rwanda akongera akavuga mu ijwi ry'abanyafurika mu gihe Patricia Scotland S. Julia muryango amwe cy'iruhande kandi u Rwanda mbere y'uko rwinjira muri uyu muryango bagombye kubanza ngo kurusuzuma bari banemeye ko bazarufasha mu rugendo rwo kugira ngo ayo mahame cyangwa izo ndangagaciro z'umuryango wa Commonwealth babashe kuyashyira mu bikorwa iyo usubije amaso inyuma izi ndangagaciro inyinshi ni universelle ntabwo zireba gusa ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza byabaye mu Bwongereza nk'uko Sensei yemeye kubitubwira ariko hari ibintu by'ingenzi ubona bigarukaho cyane kandi umuntu akwiye guha agaciro duhora tuvuga indangagaciro za Commonwealth Forum zirimo guteza imbere demokarasi cyane cyane gikomeye cyane guteza imbere demokarasi ni imwe mu ndangagaciro yabo harimo uburenganzira bwa muntu harimo imiyoborere myiza harimo kugendera ku mategeko ruruvuro harimo gutanga ubwisanzure bwa muntu harimo ikintu cy'uburinganire guteza imbere ubucuruzi mu bwisanzure guteza imbere amahoro ku isi hakaza nanone ibintu byo guteza imbere amahoro n'umutekano mpuzamahanga hakaza ibintu by'ubukungu n'iterambere kugendera ku mategeko nk'uko nabivugaga hari guteza imbere societe civile civil society hari guteza imbere demokarasi nk'uko nabivuze n'ibindi byose izo value zose Kagame
naravuga ati ntamuntu nkunganiye wakongeraho n'ubwigenge bw'inzego ibyo bita separation of powers
aha urakoze cyane rwose ndagira ngo byumvikane iki kiganiro reka tuyicemo ingingo ebyiri bitewe n'uko topic ebyiri z'ingenzi zamugoye cyangwa zatumye umugabo arakara wa mujinya we w'umurandura zozi ugatuma atishira yazimazeho iminota igera kuri 27 wenyine bituma na conference itihagarara urumva gufata iminota 27 ku kibazo cyabajwe n'umunyamakuru umwe gisa nk'aho cyatumye kidevya conference kwari yateguwe bikanatuma iti narangira hari abandi banyamakuru bari gufata umwanya bakagira icyo babivugamo reka twifashishe aya majwi kugira ngo byumvikane ku batakurikiye cyangwa batazi ibyo tuvuga bumve ibyo dushaka kuvuga ndagira ngo duhere ku kibazo cya mbere wenda noneho turaza no kugaruka ku cya kabiri kirebana na migration cyangwa na kiriya kibazo cy'abimukira cyamugoye kukivugaho nanone noneho tuze kumva uburemere burimo impamvu bino bibazo bisa nk'ibikomereye Kagame ndabona uvideo itaraza cyangwa ditaraza Celestin Simba waba ugira icyo bivuga ko ndi kwabikurikiye ndakurogoye mu kanya ariko reka maze cyaka iyo video waba ufashe ijambo umbwire uko wabyakiriye muri kino kiganiro
hari ibyantangaje kubera ko le president ntabwo yashaka atashatse gusubiza ikibazo nk'uko bakimubajije biriya byo kuvuga kiharira ijambo hafi igice cy'isaha bishobora kuba ari strategi yari afite yo kugira ngo protokolize kubihagarika kubera ko igihe kiba cyagenewe conference de presse kiba kirangiye rero numvise ko le president yari afite des difficultés yari afite ntabwo byamushobokeye kugira ngo asubize uriya mukobwa ibyo yaramubajije kuko uriya mukobwa we yamubazaga ku ndangagaciro za Commonwealth.
Ndakeka video n'abanyibonye reka dufate umwanya tuyumve noneho mbere yuko dukomeza twiganiraho.
Okay.
Right. I think checking of facts is a serious problem with the very institutions we should have relied on to inform the public, the general public, the world, about some of these facts. Or whether the facts themselves or the interpretation of some of the things that actually happened. Now, let me start with the issue of values. Who defines the values? Or who doesn't actually have values? When people talk about values, sometimes there's one part of the world that has assumed the sole responsibility and the monopoly of defining values. So the rest of us have no values. We've just to keep learning from these ones who define the values. And by the way, the danger also is, it doesn't matter how long you take learning, you will never qualify. You will just always be branded somebody who has no values or who comes from a place where there are no values. So I want to put this case clear. Those from the north who always assume where BBC comes from, who always think they are the face of values, the rest have to follow. It's a big mistake. It's not true. We have values too. We here in Rwanda, in Africa, we do. No question about it. Second, there are some of these problems we have had in our continent, in Rwanda. Those from the north who define or want to define values have been part and parcel of these problems we have been facing. Some of them have actually been the cause of the problems we face. But at the same time, like the genocide here that took place here in Rwanda, where 1 million people over were killed. Well, I remember, if your memory serves you well too, I'm not inventing anything. The debate that went on at the UN, it was like, you know, these developed rich countries, those who define values, simply took it like, these are just Africans killing each other. These debates were in the open. But you think that is true? You think the divide that actually led to this genocide was just the creation of Rwandans, not the people from the north who actually divided this country, told people to think of themselves as belonging to one ethnic group and the other to think as belonging to another ethnic group, and therefore they should kill each other? Not only are they different, but they should kill each other. Would you believe that? Would you tell me that the 20 million people, this is documented by other people, not by me, who were killed in the Congo, were killed by other Congolese in the old days of King Leopold, And you think all that just disappeared in a moment, then you had the savages coming over and taking over their own countries and killing each other, and then the others assume the higher ground, they are up there in the north and keep pointing fingers at those of us and think we have no values and we just are there to, you know, we don't respect freedoms, we don't respect human rights, we, sure, you think so? BBC, you think so? You take time, you broadcast and from morning to evening, this is literally just abusing people. You're abusing Rwandans, you're abusing Africans, values. What values do you know, my dear sister, on behalf of BBC? So, I want to assure you, there is nobody in BBC or anywhere else thereabout who would be holding values better than we do here in Rwanda. Except if we just want to cover up the mistakes of the same people who want to define these values for us. Or really tragic mistakes of things they have caused. So, when you are saying that, you may tell somebody else, people who don't have time to think or who don't have a history that where they have struggled with these complications, yes, they will. But here, those of us who have faced what we did, who have gone through what we did, we take our responsibility. Of course, genocide could not have happened just on the hands of others who brought it to us. No. We Rwandans have a responsibility. We have our share of the blame for it. But there are others who should take responsibility for that. So I just want to let you know that these issues of upholding values and so on, as far as I'm concerned, as I know, as far as the Rwandans are concerned, we don't need any lessons from BBC or from anyone. I tell you this with firm conviction. So, democracy or people in prison you're talking about, there is nobody in Rwanda who is in prison that should not be there, because you have a justice system that is actually functional and is fair. Let me tell you something instead. Actually, there are people who are not in prison who should be there. There are no people who are in prison that shouldn't be there, but there are people who are not in prison who actually should be there. And I'll explain to you if you want. I know, for example, I've been seeing journalists writing all kinds of things. Take somebody, praise her or him, and make them champions of all kinds of things. That's fine. I wish these people are making them champions of their own situations, if they wanted them, but not their own situations. And I give you some details. And what I meant when I said what I said. Take an example who is always written about, and people who have been here even during this Chogam, and they were visiting. There is a woman called Ingabire Victor, whom BBC and others want to always sing about being the face of the opposition. Okay, fine. And this is one I was referring to. She's not in prison now, but should actually should be in prison now. She was in prison. She committed a crime for which she was tried in the court of law. She was actually sentenced and imprisoned. The government, the president, under the prerogative of the mercy, president has that powers, actually this woman was released from prison before she served her full sentence. And it wasn't because she was not guilty or whatever. I'll tell you something else which shows double standards, which lead to these things you were asking. She was tried on the basis of evidence that was provided by European countries working with our own justice system. You see, it wasn't just done here. It was done between us and some European countries who provided evidence corroborating with that with the evidence we had, and that's on the basis of which she was tried and sentenced and put in prison. Now, but some people decide to make that person an angel of freedom and democracy and something like that. Well, where does it come from? But she's out there. She's not in prison. But this I'm saying, she'd actually be in prison if we hadn't just forgiven her. Okay, we forgive her to be out of prison so that you can pick her and pump her and praise her. Okay, that's fine. But I wish she was serving something good for the country. That's okay. Then you have another person whom the very people I was referring to picked, praised, made her a celebrity, him a celebrity, you know, made the hero of, made him a savior of, but I don't know even what he saved. Now, when he faces justice, there is evidence, irrefutable evidence. He was tried in the court of law publicly. Nobody questions the facts on which the evidence is based. But then say, no, you see, this one is, you know, a critic of the president. No, you first answer these facts before you talk about your things that you want to use. And in fact, this person committed this crime with many others. There are about 21 people in the same case, all of them who pleaded guilty and are implicating this person. And this person was at one time their leader. These are people who were armed, waged violence against families of Rwandans. People were lost their lives. There are victims there. And then there's this one, you know, this person, you know, it comes from America, from Europe, and that this person, and in fact, what is interesting, they come and say, this person, we are not saying he's innocent, but he should be released. And then we ask them, say, okay, if you think he should be released, how about these others who are co-accused with this person, who are also in prison? So in other words, they are saying, this person is special. We've made him special, so you should not question that. And then we say, okay, fine. How about the victims? The very people, families that lost their people on the hands of this person. They can't answer that, but they keep insisting. So anyway, let me try to cut. It was a loaded question, so I'm trying to grapple with how to cut the answer short, but so the basis on which these judgments made is not necessarily right. It's not correct. So I'll let you make a decision at some point what to believe or what you should be making other people believe, but I know by my answer, in whatever way, maybe you're already framing a completely different story about what I said, or giving it a frame in which I didn't put it, but that's okay.
Kainguko rero nshuti bakunze baraditsa huka Kagame mu minota irenga 15 asobanura ku kibazo cya value cyangwa indangagaciro avuga yuko zihabwa zitangwa n'abanyamahanga abo yise muri North cyangwa za Western country avuga yuko nta masomo bakwiye kumuha nubwo yadresa BBC avuga ko nta masomo bakwiye guhabwa na BBC ariko arongera agarwa ku bantu avuga kuba muri North. Hano aravuga ati ikibazo cyari kiremereye cyangwa icyo yise Loaded Question, bivuze yuko ngo ni ikibazo cyari kiremereye agomba gushyira mu buryo bwagutse nk'uku, ariko nkatwe nk'abanyarwanda mfite amahirwe ko ndi kumwe na Celestin Nsengiyumva, ibintu Kagame avuga ngo byaberaga muri UN ubwo jenoside yabaga, wari muri OUA ubwo ni African Union y'uyu munsi, mwarabikurikiranaga ibyo yita ko jenoside cyangwa conflict hagati mu banyarwanda, wenda nje binanangora, wenda ndi muto muri politiki ariko sinyaremeye ko ari na conflict mu banyarwanda, ahubwo ngiye ko n'abanyapolitiki bayikoresha mu nyungu zabo kugira ngo badividinge cyangwa abaca mu banyarwanda mibice ku nyungu zabo za politiki. Uraza kumbura icyo ubitekerezaho. Iyo utangiye gutunga agatoki ibihugu by'Iburaya ko byagize uruhare muri conflict y'abanyarwanda, umwiryane niko nabyita, hari n'igihe amagambo wenda y'uruzungu bigora kumenya inyito ya mu Kinyarwanda. Uyu munsi njya mbona ko dushaka gushyira blame, twatunga agatoki abanyamahanga cyane kuruta kureba twebwe ubwacu bikorerwaho cyangwa bikora. Kagame nawe mbona ko ari victime, nawe utazi uburyo azabyivanamo. Uyu mugabo bisa nkaho bigaragara nawe ko araremerewe, akeneye uburyo yatura umutwaro, azi neza yuko ibimuremereye nawe bimukoraho. Niyo mpamvu agomba gushaka abo bisangira avuga ati nimwe mwabigizemo uruhare. Avuze ibintu byinshi mu minota 15, arashinja ibyo bihugu by'abanyaburaya ko bigira uruhare muri ayo macakubiri, akomoje kuri Kingiro Paul wa kabiri jenoside cyangwa izo miliyoni 20 muri Congo. Kagame ntabwo abona uruhare rwe, agaruse ku mwiryane abazungu bateza. Izo value cyangwa indangagaciro ntabwo zikozwa. Celestin Nsengiyumva ntabwo nabishyira mu magambo akseraza kudufasha, wenda yagiye yandika kugira ngo abisobanure, asanzwe akora ubusesenguzi bwiza. Nagira ngo uhereye aho ngaha naguciye mu ijambo ko audio nari nyibonye kugira ngo tubyumve. Hano uri mu muntu w'umwarimu ushaka gukora sentence, wavuga ko message Kagame atanze yari iyihe bwana Celestin Nsengiyumva?
Hari ibintu bishakije uriya mukobwa ikibazo yamubajije perezida ntabwo yagishubije, yivugiye ibindi
bimurimo kuri we.
Nabonye yasubizaga abantu bagomba kuba baravuganye nawe ziriya delegasiyo zari i Kigali, hagomba kuba hari abamweruriye bakamubwira ko hari ibintu babona bitajyanye n'indangagaciro za Commonwealth. None yabashubije rero muri Kigali aho gusubiza uriya mukobwa, yababwiye ko adashaka ko bamuha amasomo, yavuga ko ibintu byose babifitemo uruhare, ndetse ageze aho yemera n'urwe avuga ati natwe abanyafurika n'abanyarwanda hari uruhare rwacu. Perezida ntabwo yashubije uriya mukobwa, ahubwo yashubije abantu baganiriye nawe cyangwa baganiriye n'abaminisitiri be, abantu baje muri ya nama ya Commonwealth yashogamo yabashubije. Ariko rero ibyo yabashubije ni ibintu bidashobora kwemerwa, kubera ko kuvuga ko ngo nta masomo bamuha, akavuga ko nabo bafite indangagaciro. Hari abavugaga indangagaciro za Commonwealth ziriya zose, la transparence, la cooperation, iterambere, demokrasi, good governance, ziriya byose ni indangagaciro za Commonwealth. Ibintu byo gufungira abantu gusa hari abantu bese bari abantu avuga ngo batari muri prison bagomba kuba barimo n'abari abantu batari muri prison ngo kandi bagomba kuba bafunze muri prison hariya muri eshatu kutubwira ko nta bantu barimo badafite amadosiye kandi bizi barimo benshi amadosiye bafite ni ukuvuga ko hari muri prison harimo abantu barimo batagombaga kuba barimo ikindi rero ni biriya tubwiraga ko ngo bariya ari ingabire ari na ruse buriya wa wundi yavugaga ni ruseko bagina nta wundi
tutabyumvikana
kuvuga ko ngo baciwe imanza muri court of law ni ibintu bishekeje kubera ko abacamanza iyo baza guca imanza bakurikije amategeko nk'urubanza rwa rusesa bagina bagomba kurwanda kubera ko rusesa bagina yabaye kidnappe yabaye torture abantu bagiriwe bene ibyo bikorwa abacamanza ntibemera kubaburanisha ahubwo bahita bavuga ko bagomba gufungwa hano byarahabaye Serge sinzi wenda ugomba kutabyibuka uribuka abantu Perezida Kagame yohereje ino avuga ko bari bo bishe le turiste
Pere ndabyibuka bagiye muri Australia ubu ngubu
ba muri iriya shyamba ryitwa Bwindi
we
barabanje barabadiha baraba inkoni zirabaheta hanyuma babahereza ino ijije babanze kubaburanisha bavuga bati no ntabwo twaburanisha abantu bakoreye biriya bintu court of law ibyo byose igomba kubifata konderasiyo ntabwo rusesa abagina yari akwiye kuburanishwa byarabaye ngombwa ko bamuyobya bayobye indege urugendo rwe baruhagarika akirotsuba ahantu atashaka kujya hanyuma akanafungwa agakorerwa ibyo yakorewe akimwa imiti ye akimwa kubonana n'abavoka be ijije bagomba kubyanga we aravuga ko ngo baburanijwe na court of law iyo court of law rero ni ibintu nyine byerekana ko icyo yita court of law abandi bashobora kubyumva ukundi ko hari izi procedure inkiko zikurikiza amategeko zikoresha kugira ngo imanza ziburanishwe mu mucyo urabyumva ikindi rero ni hariya yikoma abazungu ko bakoze jenoside Kongo nibyo Kongo bishe abantu benshi byatumye dahera ba les autres puissances coloniales zitegeka umwami Leopold ko agomba guha l'état indépendant du Congo akayiha la Belgique aho kugira ngo ikomeze kuba propriété privée iyo jenoside yarabaye hari jenoside yabaye muri Namibia yakozwe n'Abadage hari jenoside zarabaye hirya no hino jenoside hari jenoside bakoze hariya muri Guero hari jenoside yakozwe muri Biafra muri Nigeria jenoside yo mu Rwanda ni cetan jenoside particulier parce que nakubwira ko mu kwezi kwa mbere 94 njye nari mu Rwanda hari famiye y'abatutsi nagiye gusura hari inshuti zanjye nari ntawe nyina y'inyamirambo nsanga hari umuntu uvuye ku murindi arimo abaha briefing y'ibiganiro baba bagiranye ku murindi kuri quartier general ya Kagame ko bamubwiraga bati ibintu twumvise ushaka gukora n'ubikora tuzashira ibyo bintu rero byari ukwica le perezida wari uriho icyo gihe uzi ko ubungubu nta muntu ugishidikanya wajuti wahanuye indege ya perezida Habyarimana nta muntu wakubwira ngo ntamuzi muri ya myaka 1994 nemu hari n'ikigo ikivugo bari baramuhimbiye ko ari rudakangwa ibiguruka ati namuhanuye mu ijuru mugeza ku butaka atagishobora gutaka ubu iki kivugo ukivugiye Kigali sinzi ukuntu byakugendekera abihakana yiguye inyuma ibyo ari byose icyo nshaka kubwira ni uko
kishaka gushimangira kuvuga ko bigambaga ko babikoze bazi ko batazakurikiranwa hatangiye iby'amadosiye yo gukora enquete bahita batangira kubihakana
bivuye inyuma la merci locale akabihakana abona neza ko abantu bose nta n'umwe ubyemera ariko akemera akabihakana le president ntabwo yashuje ariya mukobwa yavugiye ibyari bimurimo yavuze ariko nyine muzi n'umuzingo wa mugani wa wundi kuri biriya byo mu Rwanda aho avuga ngo bari muri nations unies bavuga bati ngo ni abanyafurika barimo kwicara ntabwo ari ikibazo kiremereye ikintu ntabyo nigeze numva kubera ko ituriza abaye mu Rwanda byari ibintu byabaje isi yose nta bintu bigeze ntabwo nigeze numva babikerensa bavuga ko ngo n'abanyafurika barimo bica bene wabo
kandi mwabonaga namwe izo note muri Addis Ababa je pense
izo note twari dusomaga rwose twazivanaga twari dufite ambasade a New York hanyuma twari dufite na ambiro regionali ya nations unie Addis Ababa ibintu byabaga New York twabikurikiraga ntabwo sinzi yaba repreze ashobora kuvuga nk'umuderege wamanitse urutoki asaba ijambo akavuga ko ibyo bintu birimo ko babera mu Rwanda ari ibintu bidakwiye guhangayikisha abantu kuko abantu bose babonaga ko ari ibintu telegraph nagira ngo nkwibutse ko par exemple nko muri departement d'etat birindaga kuvuga ko ari genocide kubera ko Amerika itifuzaga ko haba intervention yabuza Kagame gufata ubutegetsi ikibazo ntaho cyari kiri kuko la convention ari amasezerano mpuzamahanga avuga kuri genocide avuga ko iyo bigaragaye ko hari genocide la communauté internationale igomba kwintervena kugira ngo ihagarike muri ayo masezerano birimo ubwo rero delegation américaine yari iyobowe na n'uriya mudamu uherutse kwitaba Imana witwa Albright babwiraga Washington ko harimo kuba ibintu bisa na genocide Washington ikababwira iti mwitonde iryo jambo ntimurihingutse kubera ko byabasabaga kwintervena militairement igihe uribuka ko Amerika yari rafite puissance super puissance yagombaga rero kwintervena kugira ngo bahagarike ibikorwa by'intambara guhagarika ibikorwa by'intambara rero byari ibintu bibangamiye RPF cyane nkuko byayibuzaga gufata ubutegetsi ikindi ni uko sinzi abanyarwanda benshi ubanza bajya bibagirwa ko le commandant en chef des troupes za RPF wari Kagame yohereje indegasiyo y'abantu batatu a New York kugira ngo babwire conseil de sécurité ko batifuza ko hagira umuntu wakwintervena muri biriya bintu kubera ko nyine bari bazi ko intervention yabo buza gufata ubutegetsi donc hariya ibyo
aho urashaka guhongera kwibutsa ibya Dusaidi na Gahima bwaga muri ya note ko genocide yarangiye hasigaye urugamba rwo kugira ngo bafate igihugu
niyo ngiye rwose kandi hari biranandika hari ibaruwa batanze
kuko bavuga ko nta intervention ikenewe kuko abatutsi bashize
bavuga ko nta intervention ikenewe kandi c'était probablement fin avril cyangwa début mai hari abashobora kurokoka muri icyo gihe kubera ko intambara yari itaragera yiriya za Butare na Gitarama
ariko se ntabwo ngira ngo ndeviye sije de jour kubera ko turimo turavuga kuri iki gisubizo Kagame yahaye uriya munyamakuru wa BBC ku ndangagaciro za z'uyu muryango wa Commonwealth nyuma y'inama ya Coga muri Tene Kigali wari ukomoje aho ngaho ko banze intervention kandi biri muri dokima biranditse ntabwo ari kubihimba no kubiganira no kugira ngo dusobanurire abakiri bato uko byagenze kubera iki Ronino no yeme intervention y'abafaransa Operation Turquoise yinjiye mu Rwanda je pense le 22 juin Kigali gafatwa le 4 juillet iriya Operation Turquoise yari yiki kandi Kigali yahise ifatwa nyuma y'iminsi itarenze 15
intervention ya Faransa afite yari intervention de Nations Unies mais dirigé par la France. Kubera ko abafaransa bayitwa ko ari une intervention militaro humanitaire. Ariko iriya zone kuri Turquoise kuvuye mu tiers du Rwanda muri icyo gihe iriya intervention ihageze bwicanyi bwarahagaze muri kariya karere abahungaga babasha guhunga hanyuma ntabwo ari abafaransa bonyine bari bahari hari harimo meme de contingent hari harimo abasirikare bo mu bindi bihugu nakubwira nka Senegal cyangwa meme probablement le Togo le Congo Brazzaville hari izindi contingent yari rero zone militaro humanitaire yari intervention militaro humanitaire hanyuma rero bageze aho basanga ari ngombwa ko iyo operation irangira barayirutira hanyuma inkotanyi zifata igihugu cyose ntabwo ya intervention ije kubabuza gufata igihugu cyose
kuko nge ikibazo nibaza no wenda ni ukwibaza gusa ariko ntabwo turi tubifitiye amakuru ni gute nations nayo yayotorije nyine le 22 yageze mu Rwanda le 22 juillet igihugu kigafatwa le 4 juillet iminsi 15 uravuga uti bakije bagombaga kurokoka nibyo kwa meme arabakiriyemo ariko ntabwo cyeka yuko bayitindije nka nababishaka
bayitindije nka nababishaka kuko bari bazi ko abafaransa bafite des arrières pensées probablement ndavuga probablement iyo iriya intervention bayemerera igihe abafaransa bari bayifatiye
kuko nibyo nyine nagira ngo gato wera simbivuze neza Kagame biri avuga ati byaberaga muri Loni mu ma archives dufite nuko abafaransa bashatse ku intervena kuva mu kwezi kwa kane bakajya batabemerera baza revende z'uko gatandatu
ya barabatindije ariko nabo baritindije kuko mu Faransa hari ibintu bita ngo ni cohabitation ariho babyita cohabitation la tension ari president Mitterrand ntabwo yumvikanaga na premier ministre witwaga Edouard Balladur mais iyo intervention française ihagera nka izo deux semaines bibiri inkotanyi ntabwo zajya kubasha gufata igihugu babitindije exprès kugira ngo inkotanyi zibanze zirealize ibintu umuntu yakwita ngo ni un avantage irreversible ni ukuvuga ko bagira ngo babanze bakonsolide aho bari bageze hanyuma nabirukaga babiruke bahunge bave mu nzira bariya babafara inkotanyi zari zifite un avantage irreversible abafaransa nta kundi bashobora kubigenza puisque ils sont arrivés trop tard ndenge nkeka ko iyo bahagera nka deux semaines avant inkotanyi zaraziguye gufata igihugu kubera ko nka deux semaines avant par exemple ni ukuvuga ko evacuation ya Kigali yari itaraba
ibyo ni ngombwa ko byumvikana iyo Kagame avuze ati byaberaga mu muryango w'abibumbye akeka ko ari we wenyine wabikurikiye nta bandi babizi izina Victoire Ingabire yari komojeho kandi azi impamvu kuko Victoire Ingabire yamaze iminsi ahura n'abantu batandukanye yahuye n'abadepite bo mu Bwongereza bagiye kumusura we na Bernard Ntaganda hari televiziyo zagiye kumusura zamuganirije yatanze ibitekerezo bye nk'umunyarwanda uri mu gihugu cy'u Rwanda kubera iki ubona Kagame bimubadoringa gusura Victoire Ingabire
hari abantu kujya gusura Ingabire ushobora kubyita mu gifaransa bagita ngo ni un camouflet diplomatique nkuko ari nk'abantu babiri nkanjye nawe ubwo ni nk'ukuvuga ko bamukubise urushyi kubera ko kujya gusura Ingabire ubwabyo ni ubutumwa buvuga ko Ingabire arengana biriya Perezida yavuze kuri Ingabire ko atari yo nicyo niyo message bariya bagiye kumusura bamuhaye ni c'est un camouflet byaramubabaje cyane ahubwo Ingabire bishobora kumugwa nabi kuko inyuma y'isome Kagame agomba kuba ashobora gufata comportement imeze nk'intare mu ishyamba akaba yamugirira des représailles zo kugira ngo amwereke ko cyangwa yereke abamuvugiraga bose ko badakwiye gukomeza kumuvugira ari nabyo byerekana nyine ko izo ndangagaciro ari ntazo kubera ko Ingabire nta kindi cyaha yaregwa uretse icyaha cyo kwa wakwita deli d'opinion mu kinyarwanda ni iki deli d'opinion ni ukuvuga kuzira ibitekerezo bye amategeko y'u Rwanda rero yemera ko umuntu amategeko niko byemera mu bikorwa uzi ko mu Rwanda ari vuguvuya ugomba kubanza ugafata umwitangirizo ukabivugeza hanze naho iyo uvugiye hafi aho ngaho urabona ko byababaje Perezida cyane ku buryo yamaze iminota 20 ari byo avuga ko uriya mudamu yagombye kuba ari mu munyururu ariko atari mu munyururu ni ukuvuga ko wenda mu minsi irindwi arashobora kusinzi ntabwo ari byo nifuza ariko rero biriya bintu bariya abadepite bo muri porogaramu bakoze byo kujya kumusura
Akisele ndakuza mukanya ukomeze wenda ugire icyo ubivugaho ariko indangagaciro Kagame avuga yuko adakeneye guhabwa n'abanyaburaya niwe ubasanga niwe wabikiriye nanone kuvuga ngo izi konfuri abantu babarimo nibo bazidutera kubera icyo avuga ati dufite indangagaciro zacu twemera ariko nanone tugasanga ari we utera intambwe asanga abanyaburaya ukeka yuko Kagame hari yavuga ati twebwe dufite indangagaciro nk'abanyarwanda abanyafurika dufite indangagaciro indangagaciro z'abanyarwanda n'abanyafurika twaba dushaka iki ku banyamahanga seretse ngiyumva
bira bintu uvuga ko ngo aribo bamusanga cyangwa ko aribo basanga wenda umuntu yabivuga ukundi mu by'ukuri abanyaburayi nibo bamutoraguye bamuhaye ubutegetsi ikintu tugomba kukimenya kubera ko bamuhaye le moyen bamuhaye uburyo bwo kurusha imbaraga leta yariho urumva ko ubwo buryo bari abantu ntabwo bashobora kubyikorera ubwabo ntibyashobora kugenda ukundi byashobora kugenda ukundi iyo abanyaburayi bativanga muri biriya bibazo ku ruhande rwe kubera ko bashakaga impinduka mu Rwanda yagomba kubahindira igana Congo ibyo bintu rubanza twese tubyumvikanaho ariko nyine le president kubera ko bageraho bakabimwibutsa biramubabaza ikimubabaza ni uko babimwibutsa baramubwira bati jya wibuka ko aho wicaye ariko twaguteretse ibyo bintu umunyafurika wese byamubabaza kubera ko biba bisa no kumena ibanga ibintu baganiriye biherereye hanyuma bakaba basa n'abamutaba mu nama abanyafurika benshi bari ku butegetsi bagiye kugeza ku butegetsi binyuze mu mivu y'amaraso bose nta n'umwe washobora kugera kuri iyo ntebe atabifashijwemo n'abanyaburayi ni ukuvuga ko kugira ngo babigufashemo hari ibintu ugomba kubemerera noneho nabo bakaguha uburyo bwo kugira ngo ugere kuri iyo ntebe wayigeraho rero bariya abanyaburayi nk'abahiyo batagira ibanga bakajya babishyira ku karubanda bikamubabaza nibyo biriya ubona asa n'ubasubiza akabasubiza abinyujije mu kibazo cy'uyu munyamakuru
ariko nyine ni icyo kibazo mbaza kuko bari bazi uwo ari we kandi bari bazi rekodi ya human rights violation ya Kagame Deo Dipari kuva muri 90 abenshi bakorana na za MI6 bakorana na CIA bazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka 2009 binjira muri muryango bavuga ko bazabafasha kugira ngo bameliore ibyo birano uburenganzira bwa muntu ahubwo ngiye Kagame namubwira ni bere kuri we kuko bari bazi ko bazaguhindura cyangwa bizagera igihe utangira kumva ko wemera ibyo bakubwiye ariko Kagame ntabwo yakwishyira kuko azi ibyo bakoranye wa mugani nkuko wabivugaga
azi ibyo bakoranye ikibi ni uko bemera bakaza mu nama ye ya Commonwealth ubu ngubu akaba ari umuyobozi w'igihangange wo mu rwego rwo hejuru uyoboye ini komunote banza bavuga ko ari ini komunote irimo abantu barenze miliyari
ndakeka bavuga ebyiri n'igice hubu
wala ubuhindurije ubwabo ni miliyari ubu rero wakongeraho n'ibindi bihugu hanyuma ukongeraho n'uko afite Louise hariya apari muri francophonie nayo hari ifite ibihugu birenze bigeze nko kuri 50 farabu urumva ko Kagame ubu yabaye yandira Jean Mondial me
nabuze mbibona byandikwa ku mbuga nkoranyambaga nyine umugabo uyoboye de communauté commonwealth na francophonie ayoboye isi rwose barimo kubyandika
ya absolument me bakamuvangira bakamuzaniramo ibintu byo kumubwira bati se le droit de l'homme ko hari abantu mufungira ubusa ko kuzana inama hano bituma commonwealth ubwayo komu organization itakaza agaciro ibyo ntabwo yifuza ko bayivuga rwose yifuza ko bafata ihema ry'umukara bagatwikira hanyuma we akagiye mu bushobora ishobora akaba umuyobozi w'ikirenga nicyo yifuzaga buriya bamuvangiye hari bamubwije ukuri bamubwije inani na rimwe urumva rero ko nta kundi byagenda byagomba kumubabaza
turaza kubigarukaho wenda dutekereza icyo secretary general Patricia Scotland wari wicaye hariya bigaragara yuko nawe yaguye mu kantu kumva umugabo afata iminota nk'iriya usibye ko na Patricia nawe yatangiriyeho yagombaga kwisobanura kubera ikibazo cya accountability y'amafaranga y'uyu muryango nawe yababaye nyine kuko avuga ati BBC ntabwo mwakoze akazi kanyu neza kukumproteja ariko urabyumva niko bigenda gukorana n'umunyagitugu rero nuriya mudama zisanga atangiranye ya mico nk'iya kaga akserekane jabo reka nkuzeho tukubaze nawe cyangwa dufashe kuri ingingo tukibandaho twavuze byinshi kuri ingingo ya mbere umugabo aravuga ati nta masomo nkwiye aturuka muri ubwo buzungu mushyabo niba bivuga tutwo tuzungu namwe munaye barimo kugana ibyo yavuze kuri OEF mushyabo yavuga ati utuzungu tw'utunyaburaya n'udushomeri abo baba muri iyo miryango ya droit de l'homme n'udushomeri abo za munisiti bagomba kwandika uturaporo badushinja kubera ko ari udushomeri umugabo yari ati nta masomo dukeneye agomba guhabwa natwe ati BBC nimutubwire mwebwe kandi twibuka ko BBC yirukanye mu Rwanda murabyibuka umwaka 2014 niba nibuka nyuma ya documentary yitwa Antori Story yashinjaga Kagame kurimbagura imbaga nyine n'amahano yabaye mu Rwanda ko yabigizemo uruhare BBC rero isanzwe ari victime kubera ko Kagame arayikoma cyane akserekane jabo ijambo ryanyu kuri ingingo ya mbere turiho tureba kuri cya gisubizo yatanze gikomeye ibintu byinshi cyane ijambo ryanyu wewe wakuyemo iki
urakoze cyane Bwana Serge ko ijambo kandi reka nshimire n'ibisobanuro byiza nk'uko bisanzwe Bwana Serge Sengiyumva aduhaye Bwana Serge rero buriya rimwe na rimwe kugira ngo umuntu akure mu bintu Perezida Kagame avuga biba bigoranye ariko wenda reka mbere y'uko nsubiza icyo kibazo cyawe tubanze turasubira inyuma turebe mu by'ukuri byaranze inama nk'uko nabibonye hari imyanzuro igera hafi ku 117 isangishijwe na donc byaganiriwe muri iyi nama ntabwo nabonye akanya ko kuyinyuramo yose ni ibintu birebire cyane bizasaba umwanya uhagije kugira ngo abantu bagende babinyuzamo amaso ariko icyo umuntu yavuga wenda tugarutse tubanje kureba nko kuri participation ntabwo abantu bari bitezwe cyane ibihugu navuga ko bikomeye muri Commonwealth bitabiriye mu by'ukuri usibye ubwongereza bwo birumvikana nta kuntu batari no kwitabira kuko mu by'ukuri iriya nama ni iyabo haza undi muntu ukomeye waje ni Premier Ministre wa Canada Justin Trudeau rero buriya Minisitiri w'Intebe wa Canada nibutse abadukurikira ko Canada nayo ubwayo ibarirwa nyine mu bwami itegekwa buriya n'umwamikazi Elizabeth hanyuma undi muntu ukomeye buriya waje ni ndetse Perezida wenda wa Nigeria niwe umuntu yavuga ariko hari abantu batagaragaye kandi mu by'ukuri b'ingenzi cyane bagombaga gutuma iriya nama igira isura igira representativity ikomeye cyane kurusha wenda uko byagaragaye aho umuntu yavuga nka Narendra Modi w'Ubuhinde twibutsa abadukurikiye ku Buhinde nyine bufite hafi miliyari ebyiri z'abaturage urumva kiriya gice kinini cy'abantu bagize Commonwealth benshi ni abahinde hari Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo utaritabiriye hari uwitwa Minisitiri w'Intebe wa Pakistan witwa Shehbaz Sharif utaritabiriye hari Minisitiri w'Intebe wa Australia igihugu nacyo gikomeye cyane muri Commonwealth utaritabiriye witwa Anthony Albanese hakaba na Minisitiri w'Intebe wa New Zealand witwa Jacinda Ardern nawe utaritabiriye aba rero bikaba bigaragara mu by'ukuri ku inama ubwitabire intekereza Kigali yayitezeho
Frogo yariko warumvuze Ubuhinde na Afurika y'Epfo bari bafite inama ya BRICS nabo yabaye ku wa kane hamwe n'Uburusiya biriya bihugu biri muri BRICS rero byari bifite meeting nayo yabaye ku wa kane wenda nabyo tubyibuke ko bari bafite inama yabo ikomeye bahuriyemo ari batanu
ariko ubwo bihita bikwereka nyine aho bashyira imbaraga ntabwo bashatse kwitabira Commonwealth y'i Kigali hari byinshi rero bishobora kugaragaza mu by'ukuri impamvu wenda Kagame yashubijanyije uburakari uriya munyamakuru w'umunyakenyakazi witwa Anne Soye akaba ari correspondent senior correspondent wa BBC ari base Nairobi mu by'ukuri rero nk'uko na Bwana Felix yabivuze ntabwo Perezida Kagame yigeze asubiza ikibazo yari abajijwe ariko uyu munsi wenda reka mbabwire ko Perezida Kagame namukunze Perezida Kagame namukunze kubera ko mu by'ukuri yatumye abanyamakuru hari ari abanyamakuru benshi bateraniye hariya baje baturuka mu bihugu byinshi byitabiriye Commonwealth ku buryo isura nge natekerezaga ko bakagombye gutahana bavuye mu Rwanda niyo yabahaye uyu munsi bya bindi byose bavuze mu nama byo kwirirwa bataka u Rwanda uburyo rwose rwakoze ibitangaza mu rwego rwa ekonomi bimwe bavugaga ngo by'uko habaye ubumwe n'ubwiyunge bagerageje kugenda basa nk'abakikira rwose ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu basa nk'abakirengagiza nkana uyu munsi rero bigizwemo uruhare n'uriya abanyamakuru dukwiriye no gukorera ingofero wabajije kiriya kibazo Perezida Kagame nawe rwose ntiyadutengushye yeretse abo banyamahanga ibyo tumaze imyaka tuvuga mu by'ukuri biranga igihugu cy'u Rwanda isura nyayo y'u Rwanda ni nkaho yababwiye ati dore isura mukwiye gutahana y'u Rwanda nuko ibyo mwita values zanyu izo values zanyu mwirirwa muturatira ngiye ntacyo zimbwiye hano muri iki gihugu natwe dufite values zacu yavuze ngo we have values too ariko ntago izo values avuga cyangwa se izo ndangagaciro avuga ntago yigeze avuga izo arizo impamvu atigeze avuga izo arizo nuko ntazihaba nta ndangagaciro ziri mu Rwanda by'ukuri zirebana n'uburenganzira bwa muntu yari kumusubiza iki se yari kuvuga se ko gufunga abatavuga rumwe na leta arizo ndangagaciro avuga bafite yari kuvuga se ko gucecekesha itangazamakuru arizo ndangagaciro yari kuvuga se ko gushimuta abantu nka biriya bya barusesa abagena n'abandi bose bagiye bashimuta mu bihe byashize arizo ndangagaciro yari kuvuga se ko gushinja abacitse ku icumu guhakana jenoside yabakorewe izo arizo ndangagaciro yari kuvuga se ko kwicira imfungwa muri gereza harimo nka bakizwe imihigo n'abandi arizo ndangagaciro yari kuvuga se ko kwanga guha amashyaka atavuga rumwe na leta uburenganzira bwo gukora nk'ishyaka rya Ingabire cyangwa rya Bernard Ntaganda arizo ndangagaciro yari kuvuga se ko kwikubira ubukungu bw'abantu bamwe bari mu gatsiko arizo ndangagaciro yari kuvuga se ko guhungabanya umutekano w'ibihugu by'abaturanyi arizo ndangagaciro akwiye kurata yari kuvuga se ko kwangira igice kimwe cy'abanyarwanda nabo bapfushije ababo wenda mu bundi buryo butandukanye n'ubw'abakorewe jenoside yakorewe abatutsi ariko bakaba bangirwa kwibuka nabo babo mu ituze yari kuvuga ko izo arizo ndangagaciro nta gisubizo yari afite mu by'ukuri cyo guha uriya munyamakuru ngira ngo niyo mpamvu yasubizanyije uburakari ariko nyine nk'uko nabivuze akaba yagaragaje mu by'ukuri isura nyayo y'u Rwanda abantu birengagije kuganiraho muri izi nama ariko bishoboke ko nk'uko nabwo na serivisi yabivuze bishoboke ko hari bamwe mu bayobozi bashobora kuba baramuganirije kuri icyo kintu bamubwira bati uko biri kose iki kintu cy'uburenganzira bwa muntu kirakabije ntago nibaza ko wenda abanyamakuru bari hariya batigeze bamenya ko gereza zafunzwe nta muntu wari wemerewe gufunga gusura imfungwa muri kiriya gihe inama yabaga ndibaza ko bashobora kuba ayo makuru barayamenye bashobora kuba baranamenye ko amashuri yari afunze bashobora kuba baranamenye ko hari ubucuruzi bumwe na bumwe butari bwemerewe gukora ko abantu bamwe b'abakene birukanwe mu mujyi wa Kigali ibyo ngibyo bashobora kuba barabimenye icyo bigaragaza rero
nabwo se guca mu ijambo kuvuga ngo bashobora kuba barabimenye barabimenyerega kubera ko bariya abantu abanyamakuru benshi burya baba ari n'intasi baripotinga muri za ambasade zabo baripotinga muri bariya abayobozi itangazamakuru burya rifite akandi kazi gatandukanye nako abantu baba babona twicaye aha dufite n'akandi kazi badukora katagaragara ku maso y'abantu
uriya munyamakuru we yabazaga Perezida Kagame ati ese nkawe nk'umuntu ugiye kuba chairman w'uyu muryango mu gihe cy'imyaka ibiri tugarutse ku ndangagaciro ziranga uyu muryango harimo n'uburenganzira bwa muntu kandi igihugu cyawe kikaba cyarakunze kunengwa cyane mu rwego mpuzamahanga ko kitubahiriza uburenganzira bwa muntu bizatanga isura ki kuri uyu muryango nk'umuntu uzaba ubereye ku isonga muri iki gihe cy'imyaka ibiri Perezida Kagame rero icyo yagombaga kuvuga wenda yaza kuba umuntu mu byo kurishyira mu gaciro wenda uzi na diplomasi yaramwihishe icyo ari kuvuga ati nibyo koko ntabyera ngo nde wenda hari ahantu twagiye tutagira hari ibyagiye biducika wenda ntitwabyubahiriza uko byagakwiye ni ibintu dukwiye gushyiramo imbaraga akajowa kuri diplomasi ariko ntihajye kuri defensive nka kuri yanga ahubwo noneho yereka abantu isura nyayo mu by'ukuri muranga abamurwanya bakomeje kuvuga tugarutse rero nko kuri Ingabire biriya bintu bariya badepite b'abongereza bakoze ni ibintu bishobora waba mugani kuzashyira Ingabire mu kaga ariko bikazashyira n'umuryango wa Commonwealth mu kibazo gikomeye kubera ko noneho Perezida Kagame naramuka akoze retaliation kandi noneho afite kasikete ebyiri afite kasikete y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko afite na kasikete ubungubu ya chairman wa Commonwealth ni ukuvuga ngo ibyo azakora byose bizireperekita no kuri uriya muryango bizawutesha credibility ku buryo n'uriya mugore bagiye gukorana muri iyi myaka ibiri sinzi niba zineza ibimutegereje ibyo ari byo gukorana na Kagame ibyo akwiye kwitega bishobora kuzateza ikibazo ariko ibigaragara nuko mu byukuri kuba Ingabire yarasuwe na bariya abayobozi byamuteje ikibazo cyane urabizi ko Perezida Kagame muri karakteri ye nta muntu mu by'ukuri ugomba kujya imbere ngo agaragare kumurusha cyangwa se ahabwe agaciro ahabwe attention ntekereza rero ko kuba Ingabire yarasuwe kandi Ingabire akaba yarabajijwe n'ibinyamakuru bitandukanye akagenda kuko bitekereza bishobora kuba byaramuteje ikibazo umbabare rero bwana Serge nkubwire njyewe wenda subirize Perezida Kagame ibyo icyo yagombaga gusubiza mu by'ukuri indangagaciro yavuze zihari zazanywe na FPR njyewe mbona nkurikije ibyo imyaka yose Perezida Kagame amaze ku butegetsi imyitwarire ye n'iyo bayobozi be dore njyewe indangagaciro nasanze FPR yarazaniye abanyarwanda hari ubwirasi bw'abari mu buyobozi batagirwa inama hari gukemuza ibibazo umunwa w'imbunda igihe hari ubukoroni bw'ubundi bwoko bukiza abayobora ariko abo bayobora bo bakarushaho kugenda bakena hari imisoro y'agasi hari ugutinya gusohoka muri kamere mbi zamunze ubutegetsi harimo no guhakwa hari ukwikanyiza mu gukoresha ububasha bw'ubutegetsi hari ukugambanirana mu bari mu buyobozi hari ugukoresha buhumyi ikoranabuhanga ry'amahanga hagamijwe kwiyerekana gusa hari inzego nyobozi zifite ubumuga bwazimunze hari ukwikunda ko abari mu buyobozi hari ukutabasha kubyaza inyungu imibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere hari ugushyiraho inzego mu buyobozi bw'ibanze zigamije gusa guhoza abaturage ku nkeke hari ubuhubutsi mu mvugo no mu mikorere byabaye karande muri FPR hari kubura kw'abaturage mu kugira uruhare mu byemezo bibafatirwa hari guheza bamwe mu buzima bw'igihugu hari umuco w'ikinyoma wokamye abayobozi hari ukubura kwa sendika zirengera abakozi n'abandi bakora mu zindi nzego hari ubutabera bufutamye bukorera agatsiko hari itangazamakuru ryahahamutse ngizo indangagaciro njyewe mbona Perezida Kagame yakagombye gushyira imbere akavuga kuko nizo zigaragara mu byo akora ndumva bwana Serge wenda nama ncumbi cyangwa ngaho nkamusubirishaho
urakoze cyane Comrade Axel wajya gucukumbura yabibona byinshi cyane byari byinshi cyane ikibazo rero dufite muri sosiyete yacu kandi kitugoye kizakomeza no kutugora bitewe n'uko iyo uri ku butegetsi ukontorora majorite y'abaturage kandi ibi ntabwo ari kuri FPR gusa muri regime zose aho ziba zikontorora majorite y'abaturage zikabasha kubaha umurongo bagenderaho ubu abenshi baba badukurikiye abenshi baba bandika aha abaca kuri WhatsApp bagutuka ngo sigaho kuvuga umukuru w'igihugu cyacu kandi bituma dukora tubikora mu neza y'abanyarwanda nta rundi rwango ruba ruhari turifuza yuko u Rwanda rutasubira ahantu habi naho kumbwira ngo ntabwo ruzahasubira na Repubulika ya kabiri yahageze ivuga ko itazahagera ibyabaye mu Rwanda n'ubutegetsi bwavuga ko bitazashoboka ibi rero mwa munyandikira muntu kanyine ahangaha byageze kugira ngo mbivuge kuri antene kugira ngo byumvikane rwose ikosa tugira mu banyarwanda ni uguhishira ikibi kirimo kuba tukaba abafana no gusapotinga ubutegetsi burimo gukora amakosa hakabura abo bukebura abanyarwanda babaye ibikange barahahamutse abanyarwanda babaye bampemuke ndamuke bo gusingiza ingoma hari ikibazo cyakomeje kubazwa hariya muri Kigali cyangwa cyavugwaga na bariya abayobozi bari yareba ati ibintu murimo gukora mu Rwanda ni miracle uru Rwanda rwari rwarasenyutse muri 1994 iterambere mwiboneye development mwabonye ni miracles irimo kubanga ariko bari ari kibazo cy'ingenzi abantu batari basubiza iryo terambere rituma Kigali ibiri bigaragara ari miracles ubundi barigezeho bati bari kuye mu myaka 28 abandi bababanjirije cyangwa ku Rwanda rwabaho bitarashobotse seretse nimba nifuza ko wagira icyo bivugaho ariko nanone tukavuga tuti abari guteza imbere igihugu cyangwa bagiteza imbere abo twari tuzi bari muri ekonomi nta n'umwe ugihari bose bafite ukuntu babacindaguye bagiye he abatishwe barahunze abagihari barakenye iyi ekonomi turebe ihari ifite abandi bantu tutazi ifite abo bantu bandi bashya abari basanzwe bahari ntayo bagifite ijambo ryanjye bwana Serge Nyumba uri kuri mute uri kuri mesete ubura kunda kumbira
no ranyumva nesa ranyumva noneho
wakomeza
ya nayira nkubwira ko muri 62 Rwanda rubona independence umujyi wa Kigali warutuwe n'abantu bari munsi 100,000 less than 10,000 inhabitants mu mujyi wa Kigali ubungubu babarirwa mu bantu barenze miliyoni muri 94 iriya ntambara yavayemo ubwicanyi bw'indengakamere abaturage bari batuye Kigali bari 350,000 mu myaka 28 ishize hagiyeho ubutegetsi bwa RPF ngo bararenga miliyoni ikindi nakongereho ni uko iriya ntambara yabayemo ubwicanyi bw'indengakamere yabaye u Rwanda ruvuga ko ngo ari Suisse d'Afrique ngo Suisse bwo muri Afurika Banque Mondiale banki y'isi yose na Fonds Monetaire International ikigega cy'imari cy'isi yose bavuga ko u Rwanda ari igihugu kiyowe neza kitarimo ruswa kitiba amafaranga y'imfashanyo nk'uko ubu ngubu Kagame nawe leta ye ivugwa ko ibyo ngibyo ibivugwaho na les agents de relations publiques baba bahaye amafaranga yo kujya kugira ngo bivuge hari uko mbere byavugagwa nta batagombye gutanga ruswa muri za agences de relations publiques donc iriya terambere rero bavuga abaryita iterambere ni akazi kabo nyine kubera ko hari amabuilding abengerana n'iki byose ariko banga nageza kukubwira ko burya hari ibintu bita ngo les indices du développement ni ibipimo byerekana ko igihugu kirimo gitera imbere harimo nko kubara ibangahe kw'ijana bafite amazi meza ibangahe kw'ijana bafite abana babo mu mashuri ni bangahe kw'ijana babona uko bivuza iyo barwaye ni bangahe kw'ijana bafite accès au crédit bancaire bashobora kujya kuguza amafaranga muri banki badatanzwe ruswa izo za ni bangahe kw'ijana hari abaganga bangahe ku bantu 1,000,000 izo za indice du développement ntabwo zijya zivugwa bavuga gusa ziriya building n'imihanda ikubuye na building zibengerana ntabwo ari ibimenyetso by'iterambere ibimenyetso by'iterambere byemewe na Loni bikaba byemewe na PNUD programme de nation pour le développement ni ziriya indice du développement nari maze kukubwira hari lisite yazo donc building zibengerana conference centers ntabwo ari ibimenyetso byerekana ko igihugu kirimo gitera imbere
ariko senestefe nyuva so guca mu ijambo kiri aho nizo indice wenda ugaragaje Kagame azavuga ko atari zo fatiro agenderaho nawe afite indice agomba kugaragaza ikibazo nyamukuru kibazwa nga kandi mora no kubwirana n'abantu bankurikira izo nyubako zihari zishashagirana zo zirahari ntabwo wazihakana ariko nizabandi bazigezeho bati ubundi ntanga urugero hano muri Amerika cyangwa i Buraya n'abandi batanga ingero aho batuye Walmart tuzi ko ari imwe muri magazi zikomeye uyu munsi yatangiye adakorera muri small warehouse gato cyane yatangiye atagenda yubaka buhoroboro ku buryo yabaye igihangange akaba ari worldwide ushaka kuzisanga ku isi yose none se tubonye nka Majyambere Silasi akeneye ari umukire tukabona Mironko akena asigaye yirirwa ataka ari umukire tukabona Rujugiro w'umukire asigaye ahunga tukabona ba mirimo bari abakire basigaye ibyo nimumbwira abantu bari mu Rwanda bari batezaga imbere abanyarwanda bahari uyu munsi usibye RPF Empire tubona Crystal Ventures tutazi naho iriya ekonomi yavuye ndaga kuvuga muri Congo twe turabizi aho buriya bukungu buturuka turazi neza yuko n'imfashanyo z'abazungu arizo zubatse rwa Rwanda kuvuga ngo ni miracle ngo n'abanyarwanda bakora buri munsi babyishakamo kiriya ni ikinyoma seretse nyuma
kiriya ni ikinyoma kubera ko biriya byose ureba ntabwo ari ibintu biri muri plan de développement plan de développement ntabwo ya developa Kigali yonyine kuko hari n'indi migi hari romonde rurali ekonomi rurali ni hasi ekonomi rurare no kuvuga ibitunza abaturage abaturage badatuye imiji bafite ni pourcentage igeze nko kuri 90% ari amajyambere bavuga ntabwo abareba amabungi yarabateye bamwe barya une fois tous les deux jours ibintu ntabwo bavuga ko ari amajyambere abo ngabo bose batari muri iriya petit pourcentage muri bariya bakeya bibwijeho imari nta jambo bafite ntabwo bamenya ibyabo ntabwo ibyabo ntibivugwa abonye ko muri iyi shogome ngo babavanye ni umujyi hanyuma ngo batambaye neza nabo bababuze gusohoka
ariko urwo ni urugero rufatika kwirukana abantu mu mujyi gufunga amashuri gufunga gereza kandi muri Commonwealth Value byose birimo ubucuruzi busaranganyijwe iterambere development bose bibonamo ubwisanzure kuri bose ubwisanzure mu mashuri no mu burezi value zose ziragaragara ziranditse ariko birukanye abantu bafunga ibintu kugira ngo abanyamahanga batazayibona hari aka video kagaragara cyangwa amafoto Boris Johnson arimo gusura abana bari mu ishuri abantu baravuze ati ariko aba bana bavuye he ko amashuri afunze bareba barateguwe ni ba bana bazi gusoma no kwandika icyongereza bazana bakicaza mu ntebe bati mwe muzahura na Boris Johnson cyangwa the highness royal prince charles azabasura ibintu bikategurwa simvuze yuko bitari muri gahunda ziba zateguwe ariko n'abandi basigaye bakibona ko ari ibintu biba byateguye advance kugira ngo badacishije ijisho muri system
hari ikintu bita coefficient gini ni coefficient yerekana les inégalités dans une société
ubusumbane mu muryango
ubusumbane muri société yose
ya
ikintu kikwereka ko igihugu kirimo gitera inyuma aho gutera imbere nuko hari ubusumbane bukabije hari abakire bagashize hakaba n'abakene umubare wabo ugenda wiyongera kurusha uko uw'abakire wiyongera na classe moyenne igenda iba ntoya naho abantu bari muri classe moyenne no kuvuga abantu bafite revenu ziciriritse bagenda bajya mu bukene aho kugira ngo barengwe umurongo bajye hejuru nabo bazamuke donc iyo coefficient y'ubusumbane mu Rwanda ni ndende cyane ngo irakabije urumva rero ntabwo bavuga ngo
mwunganiye imibare ibyo mbasha kubona kuri interineti ni uko iyo coefficient ya Gini muri 2016 kandi ubwo mvashije igihe yari 43 n'ibice 7 ni ukuvuga ngo ni iri hejuru cyane
urumva ko iyo coefficient iri hejuru cyane iyo coefficient iri hejuru cyane bivuga ko ubukire cyangwa ubukungu buba bwihariwe n'abantu nka 1 ou 2 ou 3% abandi bose ari barudihana leta itabitayeho donc niyo bakubwira ngo igihugu kiratera imbere wenda hari za sekitori zitera imbere ariko mu byerekeranye no gutera imbere kujya mbere amajyambere ntabwo ubanza bitareba abaturage bose bireba abakeya muri bo bari favorize par le régime mu kuvuga nyine abategetsi bari mu buyobozi bwa régime ikindi nakubwira ni uko ikintu giteye impungenge mu Rwanda ni uko le parti au pouvoir icuruza ubundi ni parti politique gikora politike ntabwo ducuruza RPF rero yo iracuruza yihariye amasoko ndetse ikananga ikintu kitwa concurrence kuko umuntu ngo bitambitse imbere bamunyuza hejuru ikamyo urumva biriya bintu batubwira ngo igihugu kirateye imbere kandi hari ibyo bibazo byose bituma umuntu ashyiraho interrogation ishyano ryo kubara nicyo naba nkubwiye kuri mwanya
ni ikibazo hari bagenzi bacu badakurikiye hari ibibazo banditse nabiguhaye kuri WhatsApp sida wabibonye nababazaga bati Clinton impamvu atigeze akora intervention muri Rwanda hari impamvu ebyiri hari intervention ati byatewe n'ibyabaye muri Somalia muri 1993 ikindi nanone akomeza avuga ati byatewe muri Somalia n'abasikari bishweyo ikindi nanone ngo RPF ntabwo yafashwaga na Western Country ati ahubwo Habyarimana yafashwaga na Bafaransa na Mubutu iyo komateri wayibonye nayo nayo iguhaye kuri WhatsApp
ya yeah, yakomatere na ibonye ariko ntago nakwemera uyu uyu muvandimwe ibihatubwira kubera ko yango Amerika yenterebene mu Rwanda agahukana na kuriya kangana na leta ya Maryland iyo bohereza yo mparasika ibihumbi bibiri babaga bahaki nako biya byo kuba ko bagiriye amakuru muri Mogadishu ntabwo bivuga ko Amerika yahise isuhererwa igatinya kuba yakwenterwa kandi yari la seule superpuissance ministre nibyo ko hari abamarini biciwe Mogadishu muri yare operasiyo yitwaga Restore Hope ariko ntabwo bishobora kubyitwaza cyane cyane ko muri Nations Unies bashoboraga no ku iyo bo Abanyamerika bemera wenda bagatanga abafinansima kuko za operasiyo za Nations Unies ntabwo bishoboka Amerika iyita zirimo kuko muri kiriya gihe Amerika yatanga rokari y'ibije cya kane cyangwa 25% y'ibije de operasiyo ubije extra amafaranga bita extra budgetaire Amerika itarimo ntikunda donc Amerika iyo yemera amafaranga ashobora guturuka no mu bindi bihugu bikize Budage, Japon, le pays du Golfe ariko Amerika yabyiyopoje Amerika se opoze nuko ko idashobora kwemera iyo operasiyo kubera ko rallye ariyo RPF bashaka ko igera ku butegetsi nta nkomyi uyu nguyu rero uvuga ko Habyarimana yarashyikiwe na France na Mobutu twamwibutsa ko Habyarimana yaramaze gupfa Français cyangwa na Mobutu we ntabwo bashobora gushyigikira umuntu utariho ikindi wenda namwibutsa ni uko muri 1993 nko mu kwezi kwa kabiri cyangwa gatatu habaye ibiganiro byabereye Dar es Salaam hagati ya Colonel Kanyarengwe na Premier Ministre Nsengiyaremye bakavuga ko Abafaransa bagomba kwirukira bavuze ko Abafaransa bagomba kuvamo kugira ngo Abanyarwanda basigare entre iyo operasiyo yo gufata ubutegetsi yo muri 1994 mu kwezi kwa kane yabaye Abafaransa batagihari ikindi ni uko uyu muvandimwe aribagirwa ko Mobutu yari arwaye cyane nawe ubwe yari yifitiye ibibazo ku buryo rero donc RPF yari ifite imbere yayo inote route en l'absence d'une intervention de l'ONU yo kugira ngo ihagarike ubwicanyi ikindi nakubwira ni uko muri kiriya gihe ni naho ikibazo abanyarwanda benshi nanjye ndimo nuko aba imiryango y'abasirikare bafashe ubutegetsi mu 1994 yari yibereye Uganda abatutsi bari mu Rwanda aribo batanze ibitambo muri bari batutsi hariho njye nakubwira ko njyewe mfite de kuzema abatutsi urabyumva donc ni ibintu byatubabaje byahekuye abantu benshi abantu b'inshuti zacu b'abatutsi karahekuwe ariko ugasanga bariya nibo barimo baraturukuje ngo turi de jenoside bazi neza ko mu by'ukuri aribo bakomye imbarutso barabizi neza Perezida Kagame agomba kuba icyo kintu kukimwibutsa ni nko nk'amabereme azi neza ko aribo bakomye imbarutso ubwicanyi bugatangira hanyuma uribuka hari benshi mu basirikare b'inkotanyi batanze ubuhamya bavuga ko byari binabujijwe gutabara abantu bitwaga ko operasiyo militeri yabasabaga ko bagomba kujya aho babategetse kujya nta handi bagomba kujya biriya bintu bariya abantu bavuga gukora abantu mu jisho kandi ntabwo ari byiza ibyiza rero byaba byiza ko bakwemera ko abantu bavuga ukuri ukajya hanze kugira ngo abantu babone uko bongera bagasubira nuko biyunga ko kwiyunga nta kuri guhari ntabwo byaba bidashoboka
urakoze cyane reka munyemere rwose turebe gato ku kino cya migration ikintu avuga ati sindonye amafaranga dukurikiramo hari n'uwanyandikiye ati ariko njyewe sinjya numva ati abantu babaye kuri Repubulika ya Kabiri ya Habyarimana n'abantu babaye kuri Leta ya Kayibanda ati ibyo bintu by'uburenganzira bwa muntu mutubwire buri munsi ko mutabivugaga mu gihe twari impunzi twarahunze igihugu namusubije nti ikibazo si icyo cyawe kiri iyo umuntu akoze nabi abantu bakabivuga nibyo bifite icyo bitanga ariko kuba ubimbwira uyu munsi ati ibyo ni by'uburenganzira bwa muntu muvuga Repubulika ya Kabiri itarabikoze Repubulika ya Kayibanda itarabikoze mwamushaka kuvuga iki wenda mbere ko tujya kuri audio Axel sindi n'icyo bavuga mu magambo yenye
uri kubaza kuri ibyo bya immigration cyangwa ku byo tuvuyeho
ibyo tukiriho wenda tujya mu bya immigration gatoyi
cha ibyo tukiriho nta kintu kinshi mu byukuri nakongeraho urebye tusa nk'ababivuze gusa wenda icyo ahubwo nayikubaza Celeste ndagira ngo numve niba ayo makuru yarigeza yumva nawe ya nuko kuri ibyo ngibyo byo koma imbarutso bavugana yigeze no gukomoza kubaho ku bantu bajyaga mu nama ku murindi bari bazi ko Perezida Kagame yari afite umugambi wo guhitana Perezida Habyarimana bamubwira bati nyabona reka rega sigaho utazatuma dushira hari rero ngarutse ku myitwarire ya Etats Unis muri icyo gihe hari abavuga ko mu by'ukuri administration ya Clinton yari izi ko uwo mugambi uriho ariko barayijeje ko hashobora kuzaba icyo abantu bita victim collateral cyangwa se abantu donc abantu bapfa biturutse ku gikorwa nk'icyo cyakozwe ngo bari baramwijeje ko bikabije bishobora kuba 500,000 noneho ngo kuri administration ya Clinton rero paraporo na proje bari bafite nyine z'uko FPR yafata ubutegetsi eventuellement nk'uko byaje kugaragara nyuma nta nubwo vision yari ukugarukira mu Rwanda gusa ahubwo byaje kugaragara ko yakomeje bikagera no muri Congo kugeza ubona mu butavuyeho kuri bo rero 500,000 ngo yari sacrifice acceptable kugira ngo abantu babaye bamwemerera kore kiriya gikorwa noneho ibintu rero biza kunoneho kurenga bigera aho byageze twese tuzi bibabaje cyane sinzi niba ndi icyo kintu bwana Celeste yaba yarigeze acyumva cyangwa se ari wenda ari za speakeration abantu babakora
uri kuri mute
icyo kintu nacyumvise ariko ni uwidire ntabwo ari un témoignage navuga ngo ni digne de foi cyangwa un témoignage crédible wenda ubwo ni ibintu bishobora kuba byarabacitse muri za renseignement militaire mais icyo nakubwira ni uko iriya attentat contre le ministère Falco inkotanyi ntabwo zashobora kuyikora zonyine ntabwo byashobokaga kubera ko attentat yabaye nijoro yabaye nijoro nta contact visuelle ishoboka kugira ngo bamenye ko iri ari indege ariyo bagomba kurasa uzi ko kiriya gihe hari indege zigwa igihe cyose cyane cyane les avions zabaga zizanye ibintu bya minuware byaturukaga cyane cyane Nairobi nta contact visuelle yashobokaga muri ariya masaha iki ni kimwe ikindi nuko kugira ngo bashobore kuyihamya nuko bagomba kuba bari bafite des équipements de communication zitumvizwa abafari batumva nuko abafari ntabyo bamenye aroko mbere les équipements de communication bari barahawe na Uganda abafari barazumvaga bariya nabo bakumva ibyo basigaye bitwa expert ni ukuvuga ko bari bafite ibindi byuma bishya bidashobora kumvirizwa aho ngaho rero byaba bikubwira ko hari ubufasha babonye yigeze kuvuga ko ngo babonye l'assistance d'un pays tiers d'une puissance tiers iyo puissance ntabwo ari Uganda ntabwo ari Uganda kubera ko iby'Abagande byarumbizwaga ibyo Uganda yari yahaye bariya abantu byarumbizwaga ariko ibyo bakoresheje mu kurasa iriya ndege bitumvirizwaga donc hari une assistance babonye ntibashobora gukora iyo operation bonyine avec les moyens bari bafite nibyo ko iriya misile yabo ngo ari misile ngo atete chercheuse d'accord mais il fallait savoir à quelle minute la cible il fallait savoir quelle est l'altitude de la cible alors qu'il n'y avait pas de contact visuel pour accéder donc hari yababonye ubufasha nuko tutazi ibyo ari byo biracyari mu mabanga y'ibihugu by'ibihangange donc ibyo ngibyo byo nizo ikindi nuko burya attaché militaire w'umunyamerika yabaga Yaounde yari afite indege ye atwara il a évacué hari abantu yevacué bo muri ambasade Kigali the sent itari cyagatanu urumva
murabo buri buke haba tanze
muri buke hakishanuri kagwa kandi mu bantu evacuate ntabwo evacuate mabasuje
ariko hari ikindi kintu rero kigize kitangaje sinzi aho uriya munyamakuru uriya banafunze bagufungiye arusha asani yari yarakuye ayo makuru murubwa ko yari yigeze kwandika ikinyamakuru abivuga neza that precise perezida Habyarimana ashobora kuzapfiraho kandi kuko niko byagenze abantu bakibaza rero ko ashobora kuba hari umuntu wari wamuhaye information
wenda hari uwari mwibiye me ikindi nakongereraho muri ibyo nari maze kubwira Axel ni uko i Bujumbura haje anse santrante yikoreye aba marine amerika abantu ntabwo bamenye ikibagenza bari bahaje nge numva ko bari bazanywe no kugira ngo eventuellement niba ngombwa ko bajya gufasha RPF baba bari hariya hafi iriya se santrante bimaze kugaragara ko RPF bimaze kugira an avantage bihaye nakubiraga irreversible bidashobora gusubira inyuma le marine amerika bagize barongera barigendera nta intervention yindi bakoze cyangwa wenda barayikoze puisque uzi ko muri kiriya gihe nka kangako rashit ya kangako na rashit na l'attaque contre la ville de Butare hari des éléments zaturutse i Burundi ntawuzi neza ntabwo tuzi yaba zari inkotanyi gusa yaba zari inkotanyi zivanze n'abasirikare ba Burundi cyangwa hari harimo nabo n'ubwo bufasha bwaturutse i Bujumbura en conclusion navugira ko muri kiriya gihe u Rwanda rwa kiriya gihe rwakorewe guverinoma Rwanda ya kiriya gihe yasaga n'iyakomanyirijwe kubera ko nta kidugu yashakaga ko haba impinduka i Kigali kugira ngo iriya operasiyo yo ku gikongo izashobotse
bwana Serge wenda mbere y'uko tujya kuri iyo ngingo yindi bashaka kuvuga reka nongera akantu gato cyane kuri biriya bya Perezida Kagame nyine abavuga ko bariya abo amahanga yita ngo abopoza be cyangwa opponent ngo ari abo amahanga yishyiriyeho yahimbye ngo ashaka ngo gukoza izina ryabo ngo akaba ashaka gutegeka u Rwanda ngo rububahe rubarespekte ariko akibagirwa ko duhereye no kubyo tumaze kuganira ko nawe ubwe mu by'ukuri Kagame ubwe yaremwe n'amahanga uribuka u Rwanda rukimara donko FPR ikimara gufata ubutegetsi muri 1994 mu gihe hari rero Perezida Bizimungu nibwo Kagame yatangiye kwitwa n'ibihugu by'Uburayi cyane ngo Rome Fordo du Rwanda abanyamerika bo bamwita ngo our kind of guy umuntu yavugamo wenda mu gifaransa yavuga ngo notre genre de mec umuntu uberanye n'ibyo twifuza icyo bashaka kuvuga rero ni uko mu by'ukuri yagiye abakorera yarafite misiyo agomba kurampurisa kandi yazirampushije neza bagenda bamwubakira izina ku buryo ari nabyo byamugejeje aho ageze ubungubu kuba rero asubira inyuma ahubwo akajya noneho kuvuga usibye ko niba mwaranabibonye avuga asa nk'uzimiza ntagatinyuka ngo avuge nomema igihugu icyo ari cyo akivuga muri rusange abo ngabo abo bavuga ngo nta valeri tugira abo bijwe bagira nabo bafite ni nk'aho ashaka kujustifia semankoma cyangwa se ashaka kujustifia amakosa cyangwa se ibyo bamunenga akabijustifia yerekana ko no mu bindi bihugu byitwa ko byateye imbere hari amakosa bakora ko par conséquent batari bakwiye kuza kugira icyo bamubwira ni nka bya bindi hari bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwene ndabwo ntashaka ko amakosa ye ajya ahagaragara mu gihe wenda hari n'ibindi bihugu ibyo avuga ngo bimuha amasomo nabyo bifite amakosa ariko iyo ntabwo ubundi yakabaye justification y'umuntu w'umuyobozi umuntu w'umuyobozi yagombye kugira argument atanga justifia donc ibyemezo afata n'ibikorwa akora na rezo bitageraho aho gushaka buri gihe kwisobanura avuga ngo no ngo dore abanzi bakora amakosa ngo ngende mwaramukwiye kumvuga mutabanje kujya kuvuga bariya nge mbona buri gihe ariyo eshapatu arakora kandi ikintu cyose iyo ageze ahantu basa nk'abamusunikiye ku rukuta niho atangira kuzana jenoside agatangira kuyegeka kuri ayo mahanga agatangira kubashyiraho responsabilite ni nk'aho jenoside yagize igikoresho agomba gukoresha kugira ngo acecekeshe abantu bose akavuga ati nta kintu mukwiye kuvuga dore hano habaye jenoside ntacyo mwakoze pare konseka nta kintu nta jambo mufite mu iki gihugu cyanjye ndumva arangaho bwana Serge wenda ari akuntu yifuza kongeraho tukajya ku bindi ngingo
urakoze cyane
hari cyo nakongereraho nuko prezida wacu afite des problèmes imbere ye hari des obstacles pratiquement infranchissables icya mbere nuko amaze ku butegetsi imyaka 28 uzi ko abazungu bumva ko tanze serivisi y'umuyobozi ari nk'imyaka 10 ubundi akavaho amazeho 28 ans donc ikindi rero nuko le président est prisonnier de ses crimes kuko abazungu bifuza ko yava mu nzira kubera ko irakomansa yaye turanambara anariyambara urabona ko banyine batangiye kumbwira ko ahonyura uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko atubahiriza demokarasi ko ubucamanza bw'atari ubucamanza batangiye kugenda basa naho muvangira ni nko kumubwira ko igihe cye kigeze cyo kureba hajya kandi ntabwo yakwemera kureba hajya kandi hari biriya bibazo abacamanza bashobora kumubaza aramutse avuye ku butegetsi donc
mu by'ukuri nta bw'inyagamburira afite
abw'inyagamburira mukuru
w'abanyarwanda bamuha ni voie de sortie ariko hari ibyaha ndengamupaka bishobora gukomeza kumukurikirana agomba kugira
ibyaha bye byinshi ni des crimes internationaux ni abanyarwanda bamuhaye cette protection ku ntacyo bamubaza ntabwo bivuga ko les juges internationaux nabo ntacyo bamubaza kubera ko les crimes de masse zabaye mu Rwanda ni Congo uri kwibagirwa mapping report umvise ejo bundi ko nka Dr. Mukwege arimo asaba ko mapping report bayivana mu kabati ibyo bintu rero byose ni ibintu bimutera ubwoba
no bisigaye bivugwa cyane vice premier ministre Christophe Rutundura arabirepeta buri munsi muri za interview ati dufite mapping report
ya bara ibyo bintu rero ni ibintu bigomba kuba bimutera ubwoba nawe bya gutera ubwoba kuko ibyaharigwa ni ibyaha biremereye cyane bifite uburemere nk'ubwa jenoside hari abavuga ko yahinduye fond de commerce me ibya fond de commerce ubu byarangiye kubera ko nta bakemera abemera ibyo avuga ni bakeya ahubwo ubu hari abavuga ko nawe hari ibyo yabazwa kandi amaze 28 ans ku butegetsi urumva rero umugabo ari mu mayirazi
ariko komene werefu nayo ikaba ifite ikibazo cy'uko urabona nka hariya bavuze bagarutse ku kintu cya Russia invasion muri Ukraine ariko bakigarukaho mu gihe bari bari mu gihugu nacyo kiri kuregwa invasion muri mu gihugu cy'abaturanyi cya demokarasi ya Congo ku buryo ni ukwigengesera kuri ya muryango ndabona nibatareba neza y'imyaka ibiri ishobora kuzasigira isura mbi cyane uriya muryango babitewe nuko mu by'ukuri basa nk'abashatse gukingira ikiwa Perezida Kagame ariko mu bintu mu by'ukuri bisa nk'ibyamucitse bitagifite garuriro
ya izo nuko nuko biteye shogome irarangiye na agomba kuba yibaza ati what next
munyemerere akisere tuzabigarukamo n'ibiganiro tuvuge gato ko iminota twihaye iraturangiranye ikintu cya migration yagikomojeho agaragaza ko ari impuwe afitiye ababimukira bari mu Bwongereza nanone yibigarutse inyuma aravuga ati twakiriye abavuye muri Libya twakiriye abavuye muri Afghanistan ariko ni buri pake dufite impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka 30 zinyanyagiye mu bihugu bya Sadeke cyane muri Congo Brazzaville n'ahandi mu mashyamba ya Congo aho zaho karakinikove batigamba guhubundani niyo magambo yakoreshejwe yibuka neza seretse bimana agira ngo nkubaze hano kumva umuntu witwa ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ati dufite imuwe abo bimukira bagira mu Bwongereza baciye mu nyanja ariko ufite abanyarwanda muri Congo mu bihugu byinshi bya Afurika bari mu mashitingi by the way tariki ya 20 umunsi journée internationale y'impunzi hari abo nabonye bakoze ibiganiro nareba bari abana bari mu mashitingi nyuma y'imyaka 30 nkumva biteye agahinda kumva umuntu akiri mu mashyamba muri iki gihe biteye agahinda uravuga iki kuri iyi ngingo ntabwo tuyitinda mu minota 3 ine rwose komantari wakora kuri iyi ngingo uri kuri mute
impuhe perezida wacu afitiye bari abimukira bo muri Libya cyangwa bari muri Israel cyangwa ndetse n'abariya bari ngo binjira mu Bwongereza ilegalement impuhwe abafitiye ngeri zirantangaza kubera ko yagombye ndabona kuzigirira abanyarwanda bari mu mashyamba y'i Congo abanyarwanda bari muri bihugu byose bikikije no muri Afrika Australia ndetse n'ahandi nino n'ahandi hose uziko yumaze ngiye kumara ngeruka mu Rwanda muri 1994 mu kwezi kwa mbere ntabwo nakwishimira kubona uko abavandimwe bariyo me apparemment ntabwo byashobokera iziriya mpuhe rero ntabwo zumvikana yo perezida yagombye kubanza kugirira impuhwe abanyarwanda bene wacu bene wabo bari mu mashyamba y'ikongo bamaze no 28 ans izo mpuhwe rero ntabwo yigeze azibagirira kubera ko ahubwo yagiye agabayo ibitero byo kubahiga bukware hari n'abandi yagiye atera iyo bahungiye kubica kubaniga bakiri napfa bakabagarura mu Rwanda bakaburirwa irengero ziriya mpuhwe ntabwo zumvika impuhwe kugirira abantu impuhwe abantu barimo kubabara ukabura kubagirira impuhwe n'ibintu byiza bikwiye gushimirwa ariko byagombye guhera no kuri bene wabo abanyarwanda bari Kongo kuki izo mpuhwe zitabageraho nicyo kibazo nyine abanyarwanda bari hariya muri Kongo bamaze imyaka mu mashyamba n'ahandi muri Congo Brazzaville no muri Afurika y'Epfo hose barahari izo mpuhwe za perezida agirira abimukira batari abanyarwanda kuki zitagera ku banyarwanda icyo kibazo uwakimubaza sinzi icyo yasize
tuzakiganira mu buryo burambuye hagati mu cyumweru yari incamake kubera ko nyine abantu babatwandikira kuko umwanya udahagije tuzabigarukaho Axel Kanijabo kuri iki kibazo cy'abimukira Kagame avuga ati sindonye amafaranga nkurikiye izo ndabivuze muri Qatar for economic format abenshi mu banyarwanda twabaye impunzi mu gihe cy'iminota ibiri rwose urakivuga iki mbere yuko dusoza
Bwana Serge urakoze cyane ntabwo gutindira mu by'ukuri biriya Perezida Kagame avuga ni ukubeshya nk'uko bisanzwe ashaka gutanga ibisobanuro avuga ko ngo kuba yarabaye impunzi n'abandi hari n'abandi banyarwanda babaye impunzi ariho bakuru uwo mutima wo kwakira izindi mpunzi ariko akirengagiza ko kuva we yagera ku butegetsi ari bw'u Rwanda rwagize impunzi nyinshi zirusha n'impunzi zabaga hanze FPR itaragera ku butegetsi ubu ngubu impunzi z'abanyarwanda ziri hanze ni nyinshi kandi guverinoma ye nta gikorwa na kimwe ikora cyo kugira ngo izo mpunzi zitahuke harimo nk'izo ngizo waruvuze ziba muri Kongo zimaze imyaka 40 ingahe mu mashyamba yo muri Kongo nta kintu na kimwe bigeze bakora kugira ngo izo mpunzi zitahuke ahubwo ikimenyemeye usanga bamwe mu bayobozi be bagenda bazita amazina atandukanye n'iziri mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo bavuga bati no ugasanga bati ikibazo cy'uko ngo ziga zigatsinda mu mashuri zirimo aho kugira ngo bashyireho gahunda ihamye yo kugira ngo impunzi z'abanyarwanda zitahe ikindi hari impunzi zo mu nkambi ya Kiziba niba yashaka kwerekana ko u Rwanda rugira impunzi yagombye gusubiza ikibazo cy'impamvu abasirikare be cyangwa abapolisi be bagiye bigabije impunzi zo mu nkambi ya Kiziba bakazirasa urufaya baziriza ko zari zagiye kwigaragambya mu mahoro zisaba ko zakongererwa ibyo zirya ibyo ngibyo ni ikinyoma noneho nawe yivugiye ko impunzi zagiye ziza mu Rwanda nta zahagumye izo nk'uko zagiye zijya mu bindi bihugu bikazakira ni ukuvuga ngo nta sisitemu ya asayirumu iba mu Rwanda yo kwakira izindi mpunzi kiriya rero ni uburyo nta kundi kuntu yakwisobanura ariko ibintu byose birazwi ko ari ikibazo cy'amafaranga yarakurikiye ikindi rero wenda ku ruhande rw'ubwongereza ni uko iriya poroje yo kohereza abimukira mu Rwanda yari ni igikoresho uriya premier minisitiri uri mu bibazo cyane muri iki gihe mu Bwongereza yashaka gukoresha kugira ngo arebe ko yakongera kugira popularite mu baturage muri iki gihe ari mu gihe cy'amatora cyane cyane nyuma yo kunengwa bikabije kubera imyitwarire yagize mu gihe cya covid aca ku mabwiriza guverinoma yarishyiriyeho akajya gukora iminsi mikuru hamwe n'abayobozi be ibintu byamukozeho cyane azana rero iya poroje yo kugira ngo mu by'ukuri nawe yarabizi ko ari poroje izaba ari controversy ariko noneho azayitwaza avuga ati ngewe nagerageje gukora gushyiraho solution yakemura ikibazo cy'abimukira baza biruka birunda mu Bwongereza hanyuma abandi barandwanya nibo batumye bipfa donc responsabilité zijye ku bandi zive kuri guverinoma ye muri iyi minsi afite ikibazo nk'uko mwabibonye no mu matora aherutse kuba mu cyumweru cyashize abantu bo mu ishyaka rye baragize baratsinzwe cyane ku buryo hari kwibazwa ko feature ye nayo iri itari certain mu minsi iri imbere ashobora no kuzegura ku buryo njye mbona uriya mushinga kugira ngo azakomeze awupushinge ujye mu bikorwa Sinzi ko ari ikintu byamumarira kuri iyi stade bigezeho icyo byagomba kumufasha ni icyo gihe bihita bitambukanye ari muri kijya gihe ubu ngubu ngira ngo yaba ari kwiyamfonsa kurushaho ni ukubitegereza rero njye ntekereza ko uyu ari umushinga wamaze kwishwa ushobora kutazagira icyo utanga niyo hagira aboherezwa mu Rwanda ntago bizaba ibintu bizaba sustainable mu long term niko mbibona urakoze bwana perezida
urakoze cyane Axel Kanejabo ugire ijuru ryiza igihe kinaturangiranye Serisese yumva urakoze cyane tuzabigarukaho hagati mu cyumweru dufite umwanya uhagije kuri uyu mugoroba yari incamake kandi igihe twihaye kikaba kiturangiranye niba ari ijambo wavuga usoza Serisese yumva reka nguhereho uri kuri miyote tujuru uvana kuri miyote
kuri ibi Axel atubwiye hari icyo nakongeraho ki abantu badakunda ntabwo bakunda kubyibaza buryo impunzi z'inyekongo zaje mu Rwanda kandi ariho hari hatutsereza tak buriya byagenze bite ubundi abantu bahunga la violence bagahunga aho iyo violence ituruka ntabwo wahunga ujyayo ntabwo iyi ntari iri mu ishyamba irivuga utunyamaswa tugahunga nyine tukayabangira ingata tugirayo twiyerwanya aho iyo intare yivugiye yageze bite kugira ngo la violence yaturukaga mu Rwanda hanyuma bariya abanyekongo ba muri nor kibu nabo muri sidi kibu abariho bahunga umuriro bawuhungira aho umuriro waturukaga icyo ni ikibazo abantu badakunda kwibaza me puro mama nyine ni komantere twari dufite kuri biriya bibazo iriya conference de presse ya perezida nizo wenda ubwo ibindi twazabigana ikindi gihe
murakoze cyane Axel Kanejabo mu masegonda icumi niba ari ubutumwa kugira abaduteze amatwi
urakoze bwana Serge reka mbashimire nshimire na bwana Celestin Giyumva nshimire n'abanyarwanda uburyo bagerageje rwose nk'uko bisanzwe nyine kwitwararika muri ibi bya coga mu barubaha bagerageza ibishoboka byose ngo iriya coga migende neza badahutajwe ariko nzi nibizera ko byibuze hari amasomo bazakuramo bazabona ko mu by'ukuri baragiwe butama ya leta ntabwo ibitayeho icyo yitayeho ni ukugira ngo inoze isura yayo gusa ariko bo nta kintu ibitayeho reka ubwo coga mirangiye bakaba bagiye gutuza reka tubarageze imana ikomeze barinde kandi twizera ko hazaboneka igisubizo mu bihe biri imbere urakoze
urakoze cyane Axel urakoze cyane Serisese Ngiyumva murakoze cyane inshuti mwese mwari muteze amatwi radiyo kuri mugoroba yari incamake rero ibyinshi tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu kuva ku wa mbere mutwandike ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo ku buryo twazabigarukaho munyemere rero umwanya nafite ntabwo uhagije ku buryo twakomeza tuganira harabashaka ijambo ariko ntabwo nafungura imirongo yanyu ya telefone bitewe n'uko umwanya mfite utanyemere mwakoze cyane mwese ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kuri bo kubyuka turabakunda mwese kuri radiyo Itahuka na ubuta
abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baharanira impinduka mu Rwanda